chakuti seti na putinwa cover time. So easy overnight, kuandika mistari naandika all the time. Niko on my prime, mountain nina climb. Sezi look back, I can borrow one mind. Niko mabiz, noza merchandise. Nichi ndo logo, Roni lifestyle. Vision is happy, millionaire mentality moves. Jini ya waba, let a busy die. Kama nekosea manze jona sema sorry. Mangori zangu zote siku izi wasibongi. Napeleka kwa God peke, ata nisikiza.